dowladda soomaaliya ayaa weli wada baaritaanka ku aadan diyaaraddii daalo ee qarax la doonayay in lagu suuriyo ka badbaaday salaasadii lasoo dhaafay. Inkastoo dowladdu ay soo bandhigtay caddeymo hordhac ah, dadna ay u qaqabatay ayaan weli baarista kiiskaas diyaaradda aanu soo gabagaboobin. Waxaa xiran dad ka badan 11 oo uu ku jiro mid ka mid ah 2 oo kamaradda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ay qabatay, iyagoo laptop la aaminsan yahay in wixii qarxayay lagu diyaariyey u dhiibaya nin oday ah oo qaraxa diyaaradda tuuray oo meydkiisana laga helay meel ku dhow degmada Balcad. Greg Barton oo ah khabiir dhinaca arrimaha argagixisada ah kana tirsan jaamacadda Deakin ee dalka Australia ayaa aaminsan inay suurtagal tahay in weerarkan ay ku lug lahaayeen garabka ISIS ee Al-Shabaabka ka go'ay. Wariyaha VOA da Victor Bite ayaa u waramay Jamaal Axmed Cismaan ayaa inoo soo koobaya.
Greg Barton oo ka jawaabayay su'aal ahayd bal sida qaraxaasi u dhacay iyo waxyaabaha ay ula muuqata ayaa waxa uu yidhi.
The video of the laptop being passed to the passenger who was sucked out of the hole that passenger.
Waxa uu muuqataa airport-ka Muqdisho in dad meesha joogay videoga laptop-ka loo gudbinayo rakaabka diyaaradda kaasoo dhacay dulalka diyaaradda. Waxaa la rumaysan yahay in laptop-kaasi lagu rakibay waxyaabaha qarxa ee TNT oo la waqtiyeeyay xilligii ay qarxi lahayd. Waa un howlgal aad looga shaqeeyay oo horumarsan. Waxay u muuqataa inaan aad nasiib ugu yeelanay inaan ka fogaano musiibadaasi ka weyn, sababtoo ah waxay diyaaraddu ka dib dhacday xilligii ay kici lahayd, waxayna aaladani waqtiyeysanayd ay qarxday iyadoo diyaaraddu aysan meel aad u sarreysa gaarin oo ay joogtay 14,000 oo fiid iyo wax la mid a. Natiijada qaraxaasi ka dhalata iyo fikradda bailootka ee ahayd haddii ay hawada sare iyadoo ku sii jirta uu qaraxaasi qabsado dhinaca garabka diyaaradda ay waxyeelin lahayd halka shidaalka ay ku qaadato, waxayna sababi lahayd in diyaaradda uu idil ay burburto. Marka waxaa isxasuusin leh in kooxda Al-Shabaab ay yihiin kuwo weli halisa oo awoodna leh, iyadoo dowladda Soomaaliya iyo midooda Afrikaan ay halgan ugu jiraan inay ka adkaadaan kooxda, laakiin weli taasi aysan dhicin. Mar uu Victor Bitti wariyaha v o edu uu weydiiyey Greg Barton in garoonka Muqdisho amnigiisa aan sidaasi u wanaagsanayn oo duuliyihii diyaaraddana uu sidaasi sheegay ayaa waxa uu ku jawaabay.
Yes, he's quoted as saying that when he parks the aircraft, dozens of people come on board, of course wearing those high visibility vests that suggest they're official, but they're not wearing official tags or identification.
Ha, markii diyaaradda uu soo fariisiyo ayaa laga soo xigtay inuu yidhi inay diyaaraddu ay u soo koraan dad xidhan shaararka sheedda laga aqoonsado, kuwaas oo sheegaya inay yihiin kuwo rasmi ah, laakiin aysan namarnaba xirnayn ama wadan kaararka lagu aqoonsado. Taasu aysan suuragal ahayn inaad ogaato qofka kuu soo galaya ee wax kaga tegaya diyaaradda marka ay kacdo. Waxay u egtahay xaalad halis ah. Dhinaca kale, airport-ka Muqdisho waxaa la sheegaa inuu ammaan yahay sababtoo ah walaaca laga qabo kooxda Al-Shabaab. Duulimadyada magaalada ku soo wajahani waxay soo dulmaraan badda, maxaa yeelay diyaarad hore ayaa rasaas fudud lagu dhuftay waxayna yeelatay duleel oy xabaduhu sababeen. Marka hal dhinac waxay isku dayayaan inay ammaanka aad u adkeeyaan, dhinaca kalena waxay u muuqataa inay ku dhiban yihiin ammaanka marka ay jiraan dad diyaaradda soo koraya iyagoo aanan marin hanaanka lagu ogaado dadkaas.
Vetting and check processes.
Laptops are relatively small, but can they actually house a bomb that can bring down an aircraft?
Waxaa sidoo kale la weydiiyey khabiirkaasi in laptopyadu ay sida muuqatay yihiin kuwo aad u yaryar, marka ma yihiin kuwo inta bamba lagu xiro ay diyaarad soo ridi karaan.
TNT is not the optimum explosive.
Waxa uu ku jawaabay Greg Barton, TNT ma ahan mid qaraxa saameyntiisu ay aad u xooggan tahay. Xaddiga aad ka arki karto laptop weyn xitaa ma ahan mid saameyntiisu culus tahay. Waxaan ognahay duulimaadkii Madrid ee Sharmashiikh ee kooxda ISIS ay soo riday waxay waxyaabaha qaraxa ku xireen qasaca cabitaanada fudud, laakiin muhiimadda ayaa ah halka lagu rakibo, bannaanka diyaaradda ama gudaha diyaaradda oo ay dadku fariistaan. Goobta la doortay hadda ee ah halka garabka diyaaradda iyo wakhtigii loogu talagalay wuxuu dhab ahaan carqaladeyn lahaa halka ay shidaalku ku qaadato.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo wareysigaasi inoo soo koobiyay. Halka kala socoteena waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.